Aupendi rende yangu, maboyzo shikisha Twende buru, bado we upenda shisha Na yo mwili kwisha, ina maficha Ha, mengi zao umeficha Ama twende kwangu ni kugonge Hodi ndani, siunajua vile miu kufold Ka origami, indo zao inje Aimata hobi gani, aitpoa Na uko jush in the ceiling Tutakuwa ndani diani, cost tuko chillin Na walami glass, toast tuko sipping Alafu breko ngware, toast na mamilkin Na kukares, ka pedi na kush 10 years in a film, ya kales tumepush
Miaka katha, tangu tupatane Nta kufa, kabla tuachane You are the love of my life The light of my dreams The soul of my being You are, sitokuacha
Baby, nimeva suti weu like shati white On rice, my critics unita king So any queen, mini rapper Lakini kwako Aujui ata, ile joy will bring Haijakuwa smooth, tumekuwa na mablanda But what's good, tunakikisha inafanya Low singe jikoni, chef ako ready Mukimo, chapo, variety steaky Wine pia ni red, white ukitaka Antonio Sol, anaimba na flower Sita kuacha, mi kwako chawa We kwangu dawa
Tango tupatane, nta kufa, kabla tuachane You are the love of my life, the light of my dreams The soul of my being, you are, sitokuacha
Nimengoja hii siku tangu last year November Christmas amazing, December Tukakosa na 17th, month of January Kurudiana so romantic, February Ninge kupeleka away Mwezi wa March ulikuwa nafanya exam tukaipush hadi April Gift poa birthday yangu 7th May Ukanintro officially kwa wazazi June Vice versa tuko na wangu July Tukalipia hao depo Mwezi wa August movie na mimi 12th September occasions unapenda housewarming October Si lazima tushow tunakapoa together
Miaka katha tangu tupatane Nta kufa kabla tuachane The love of my life, the light of my dreams, the soul of my being, you are, sitokuacha. Miaka katha, tangu tupatane, nta kufa, kabla tuachane. You are the love of my life, the light of my dreams, the soul of my being, you are. Sitokuacha. Sitokuacha.
Ni aje mzee ndo nimefika manze ulisema nimekam na ile do tuko hapa mimi na umse sudini ya show tau tatu manze nimekuwa nikichanga na ndo imefika sako subudo lini show tau tatu kwani za ime saba sacha nikachange kifika yo do ndakam po lakini I don't know po